Fotoo sappo yo jowi. Habaru annabojo Musa o wartoyi daga ladde Sinai o warti lesdi Egypt, ko lesdi Masar, ko lesdi Misra. Yeso Fir'auna, lamido Misra, o yi'imo, o darike ha yeso mako. Mauni ko noddeteɗo Haruna, i wondi imako. Vi'i e njahu ha yeso lamido. Musa vi'i non wonɗon. Ɓe njehi yeeso laamiiɗo o wi, am laamiiɗo Misra, laamiiɗo mawɗo, Allah yownane, Allah moƴƴane, Allah juttimballe ma, Allah laamiiɗo mo Israila, mo Yakuba, mo Ibrahima, liloyiyam. Wi'i, dokkayen yimɓe am, min mburtoto min njaha min cujjidano joomiraawo diga lesdi maɗa. Laamiiɗo Misra wi, moye min mi annda goɗɗo ɗon Allah, min mi annda goɗɗo mo woowi Allah. Kai kai hala gaddanta yan iri ka kai un dum e mobil lillo ma mobi ma non den diga don annabojo Musa wi imo gamma tabbitina un gonga ko bi mami ra sawru do ha jungo sakike am den o ferindu yeso lamido Fir'auna yeso lamdo sei ndu sawru ndu warti mbodi maundi ko ladol mangol gol onti honduko ha e nyiije on giya don e honduko dare gite laamido no o hultori e laamido forti gite forti yeso fappiti raaroyi hultori den annabojo Musa e hebukki jungo hokkindin don bodi ndi so i sawru gam majum allaamido liloyimo yo bawde mawde banono o wadiri alkawal mi wonde e maada yahu ha yeso laamido haare yeso laamido Misra non bo o wadi o wi'i alu yimɓe andilla ma laamiɗo ɓernde maako sa'ati gam keferaku gonɗum ha nder ɓernde maako o ɗalayiɓe ha sende jomirawo sheniɗo waɗi annabojo Musa o holliɓe hundeji feere feere torra boole torra paaɓi torra ndiyam warti ƴiƴam torraji ha ɓi laamiɗo Fir'auna hoore maako o maayi nden jomirawo hokkiɓe bawɗe Fir'auna wi'itoɓe ndilla ɓe njaha ton ɓe cujjidano jomirawo ɗo yeeso ma en ɓeyda ha dow ɗum habarum gam non jomirawo huwirta kugal muɗum na o holli kuuɗe shembiɗɗe mawɗe.